Jokorintho mar ariyo, 11. Yieuru uhore mos, nikech adwaro bedo mofuo matin. To ang'eyo ni useyie koda. An gi nyiego kuomu, to en mana nyiek Nyasaye. Ne amiyo umako osiep gi Kristo, kendo ne adwaro terou ire kaka ng'ato tero nyako ngili ir chwore. To aluor ni kaka thuol nowuondo Hawa gi riekone, paro ubende kamoro inyalo wuondo, mi uwehero Kristo kende gi chunyu duto. Awacho kamano nikech ka ng'ato obiro malando wach Yesu machielo, ma ok Yesu mane walando wachne, kata ka uyudo roho machielo mopogore gi roho mane uyudo, kata wach maber machielo mopogore gi mano mane uyudo, to mano kaka uyiego mana mapiyo piyo. To ok apar ni an chien kata matin kuom joote muparo ni dongogo. Nyalo bet ni ok alony kuom wuoyo, to rieko to an go. Mano e gima wasenyiso kinde duto e nyim ji duto. Kane alandonu wach maber ma Nyasaye, ne ok akwayo chudo moro, to ne adok piny mondo ating'u malo. Koro kane atimo kamano, to ne atimonu marach koso. Ooyo, kane an kodu katiyonu, ne akawo chudo kuom kanyakla mamoko mag Jokristo mana ka gima amayogi. Bende kane achando gimoro ka an kodu, to ne ok akwayo ng'ato kuomu mondo konya. To owete mane oa Makedonia nokelona gik moko duto mane achando. Naritora mondo kik achandu, kendo pod abiro ritora mana kamano. Kaka an gi adiera mar Kristo, onge gima dimona pakora kuom wachni e piny Akaya duto. Koso uparo ni ka awuoyo kamano, to mano nyiso ni ok aherou? Ngang', Nyasaye ong'eyo ni aherou. To abiro dhi nyime ka atimo mana gima atimo sani, mondo kik awe thuolo ni joma dwaro pakore ni gin bende gin joote kaka wan. Joma kamago gin joote mag miriambo, kendo jotich mawuondo ji ka riasore ni gin joote mag Kristo. To mano ok en gima bwogo ng'ato, nikech kata mana Satan bende riasore ni en malaika mar ler. Omiyo ok en wach mabwogo ji ka jotich ne bende oriasore ni gin jotich tim makare. To e giko giniyud gima owinjore gi timgi. Awacho kendo ni kik ng'ato gal ni ofuo, to ka ugalo kamano, to arakauru ka ng'ama ofuo, mondo an bende apakrae matin nono. To ng'euru ni ka apakora kama, to ok awuo ka ja Kristo, to awuoyo mana ka gima an ng'ama fuo. Ji mathoth pakore kuom gik ma gisetimo e piny ka, koro an tang'o ma dimona apakora kamano. Un uwegi un jomariek, omiyo uyie ayie gi weche joma fuo. Ka ng'ato loko wasumbe, kata chamou, kata yakou, kata kaorenu, kata thalo lembu, to uyie ayieya. Ayie gi achaya ma uchaya wago ni wan to wasebedo manyap, ma ok watimonu gik makamago. Koro awuoyo ka ng'ama ofuo. To ka ng'ato dwaro pakore nikech wach moro, to an bende anyalo pakora. Gipakore ni gin jo Hibrania koso? To donge an ja Hibrania mana kaka gin? Bende gipakore ni gin jo Israel to an ok an ja Israel koso? Kendo donge giwacho ni gin nyikwa Ibrahim to an bende ok an nyakwar Ibrahim? Koso donge gipakore ni gin jotich Kristo? An to an jatich Kristo moloyogi. Ka awacho kamano to awuoyo ka janeko. Asetiyo tich matek kendo asebedo e od twech. Bende osechwada kendo aseneno masiche mag tho moloyo chandruok mora mora ma gin giseneno. Jo-Yahudi nochwada kiboko 39 nyadibich. Bende Jo-Rumi nogoya gi ludhe didek, kendo no ogoya gi kite dichiel. Yie nobarore na e nam nyadidek, kendo ne ariyo e chuny nam odiechieng' gotieno. E wuodhena mang'eny pile ne aneno masiche e aore, kendo nayudo thagruok kuom jomecho, kendo kuom Jo-Yahudi owetena kod kuom joma ok Jo-Yahudi. Bende naneno masiche e mier, gi thim, gi nembe, kendo kuom owete mag miriambo. Ne atiyo matek, kendo na achandora ma ok anyal nindo kuom kinde mamoko. Bende kech ne okaya, kendo riyo ne oloya. Kuom ndalo mang'eny ne ok ayud chiemo, kendo koyo ne chama ka achando lewni ma arwaki. To ewi mago duto, nitie ting' mapek ma an go pile mar paro kanyakla duto mag Jo-Kristo. Ka ng'ato nyap, to donge an bende abedo manyap kode? Kendo ka ng'ato opodho modonjo e richo, to donge litna? Ka ochuna ni nyaka apakra, to abiro pakora nikech weche manyiso nyaona. Nyasaye ma wan Ruoth Yesu ma ipako nyaka chieng' ema ong'eyo ni ok ariambi. Neuru, kane an Damaski, jatelo manie buo Ruoth Aretas ne oketo jorit e dhoranga dala mondo omaka. To ne awuok gi e otuch manie kor ohinga, kilora piny gi osera, mi atony e lwete.